Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA kitaddewo ebifo ebisoba mu 12 ekigenda okutwala abatembeeyi ababadde bakolera ku nguudo z'omu kibuga Kampala n'emiriraano mu nteekateeka gye kiriko okutereeza ekibuga. Olwaleero mu butongole KCCA ng'eri wamu ne poliisi batandise ebikwekweto ku batembeeyi bonna abakolera ku nguudo z'omu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala, nga bwe kyalambikibwa Minisita wa Kampala Ajat Misa Kabanda, nga kino kyaliwo gye buvuddeko. Mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kyabbaasa gyetuuseeko enguudo zisigadde enkalu olw'abasirikale aba KCCS akaba poliisi okulagira abatembeeyi okwamuka ekibuga. Okusinziira ku KCC, ebifo egenda okutwalibwa abatembeeyi bisukka mu 17 egenda kubatwala mu butale bwerinako buvunaanyizibwa 17 songa era baliko ebifo 69 bye bafunye mu bitundu ebitali bimu gena abatembeeyi kaakano gye bagenda okukakalabiza egyabwe. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye asinzidde ku ssengejjero lya mawulire erya gavumenti mu kibuga Kampala n'agamba nti kino bakikoze okulongoosa ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala okufaananako n'ebibuga ebirala.
Emirimu gino gutambudde bulungi. Ntwala omukisa okubategeeza nti KCC yazudde ebifo 2,522 bino nga biri mu butale bwabyo bwa KCC 17 awamu n'ebifo ebirala mu butale obwannannyini naye nga buli mu kitundu kyaffe kino kye tutwala. Ate n'okubabangulirawo enteekateeka y'okusuubulagana ku mitundubagano, ekintu kino mwakikolako mu budde obw'omuggalo ogwa COVID. Boogeraganya n'abasuubuzi abasuubulira ku makubo awamu n'abali mu butale okulaba nti baaniriza bannaabwe be tugenda okujja ku makubo nga tubalambika ogenda okukolera mu bifo ebyo ebisaanidde bye balina okukoleramu.
Mu ngeri y'emu Kyofa Togabye ategeezezza nti bali mu kwogerezeganya n'abantu abalina ebifo baaniriza abatembeeyi abajjiddwa ku nguudo.
Nga tubasaba okugaziyaako ku bifo ebikolebwa eby'okutundiramu era kino kigenda mu maaso kikoleddwa bulungi. N'ekigendererwa eky'enteekateeka eno kirambikiddwa mu nteekateeka y'ekibuga Kampala ey'emyaka 5. Naye nga mu kyo ekisinga obukulu kwe kukuuma oyo omuguzi awamu n'abantu affe abatambulira n'okulaba nti ebyobulamu byaffe eby'obuyonjo nabyo bitumbulwa era bitambula bulungi. Ate n'okukuuma enguudo zaffe ate n'ebyo ebiyambisibwa ng'obubonero ku nguudo mu kibuga Kampala.
Ate ye omwogezi wa poliisi ya Uganda Lusoke Kituuma ategeezezza nti ogwabwe gwa kuteeka kiragiro kya minisita mu nkola era nti baatandikiddewo dda.
Kino ky'olaba kye tulyokola tulikikola nga gavumenti. Kwango ekyo ojja kwebuuza mwe poliisi mwagala yoki? Poliisi is an agent of government just like KCCA. Omugabo gwa poliisi ku makinga sure nti mu kukwasa trade order waliwo obutebenkevu kubanga tuba tususpectinga nti wayinza okuvaayo abantu abaagala okuteekawo embeera etali nnungi. So kye tubasaba nti ekigendererwa kya gavumenti eky'okulaba nti waliwo trade order mu kibuga.